ZWAP.com.
Random. I got ops. Yeah. Nina friends na madui, nina haters miswajui, nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to scratch my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyoni hata subui. Nina friends na madui, nina haters miswajui, nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to scratch my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyoni hata subui. Father, bless my enemies just like my brothers. Father, when gonna you lay with me, I'm thinking father, father. Kama usiyomba niwe special ila kama ikikupendeza basi naomba nione kesho. Kuna watakupenda, kuna wachache watachukia. Kuna watapenda wewe ubaki, ukianza kwenda watazaumia. Kuna real, kuna fake, watautamani yako plate. Kuna watauchukia ukiwai, kuna watapenda ukiwa late. Kuna love, man, kuna hate. And I try not to forget. Kuna utakunja usifike. Kuna utaujo, kuna fate. Kuna utapangwa mipango. Kuna shikaji mtaishi. Kuna wanaomba misiwepo na mistaki kwa taapa. Naongea moyoni and I hope the shit matter. Kuna watapuzia, wengi watonisikia tadata. Kuna mimi, kuna sisi, afundo nye labda mnafuata. Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to scratch my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyoni hata subui. Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to scratch my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyoni hata subui.
Father, I am a sinner, lasoka na panga. Father, you know me better, swezi kukupanga. Father, I never said I was so special ila kama ikipendeza nikizima nione pepo. Nina friends na madui, nina angels, demons wengi afu sijali wala sijui. Siku mchana dua za mamas na wafanya wanisumbui. So wakatai so wabagui, that's why wana niona crazy. Wakinzingua so wazingui but shit. Napenda kiniona fala, na break a bread na sigala. Na sovu kesi misala, kincheki bro kuna swala. Iwe kesha umambo za mishe, na mtoto anataka miti. Nisevu geto nkatishe like mama unyombe, I been feeling tougher. We got a couple niggas wana ungoja nipote. I been working hard kwa kitisha, I don't get paid. That's why I make money, I don't make friends.
Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to scratch my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyoni hata subui. Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to scratch my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyoni hata subui.
Father, na kukumbukaga pale napokwama, japo sifanyi ibada, hope tapendezwa na nayofanya. Father, shida nazifanya kama lessons, long life kwa wanaokunja shuhudia utavon blessi kesho. Kwanza, naomba nitoke kivyo vyote hata kibish. Najua wengine hawanielewi, wanahisi nishayumbisha dishi. Nachoamini dua lipingwi, hata mishe zikifeli piga goti. Hata sisiti na naamini tustatiki, ila bado sijui nani rafiki nani adui. Yupi wa kufia naimwaminia unayemhofia, but I trust nobody. Kifua najikingia, sitofika kokote hata kama nania. Naamini we unanipambania, naomba nifike level za anga. Father, nionyeshe njia niepushe pia na wongo anoko na wambea. When you down they ain't there, ndoa kwanza kupepea. Ukiwa pa kisogo wanazomea, data zako wana share. Wakiona levels unakwewa, naanza act gonna care.
Father, bless my enemies just like my brothers. Father, when gonna lay with me, I'm thinking father, father. No keeping distance to a mizigo, mana haters wapo wengi, hata my friends pia na ego.
Tunchi
ZWAP.com.